Dumelang, lebitso la ka ke Sello Mokwena, molekgotla wa Democratic Alliance Masepaleng wa Ditlhabeng. Democratic Alliance Masepaleng wa Ditlhabeng e ananela ka kotloloho ripoto ya diphuputso tsa MPEC mabapi le UIF NW, mme le ditshitshinyo tsohle tse entsweng ke komiti hore di kenywe tshebetsong hanghang, mme bohle ba ameyang molao o kenywe tshebetsong, mme Democratic Alliance e tla etsa bonnete ba hore e sala tokomane ena morao hore ditshitshinyo tsohle di kenywe tshebetsong. Ke a leboha.